chitukuwe apatise baba naipasa chalete hape vana zoni wariba na inyanga chalete tise baba naipasa chalete cheni wariba na inyanga chalete asine ni buchilo sabu kuma cheni wariba na inyanga chalete
leo badrela goloi anga kona leo pecha pecha ligolodro anga kona leo beja musal asena gevo pilo anga kona leo badrela ndoyaga anga kona leo pecha pecha ligolodro anga kona ludi asila asena gevo pilo Zamile one, Gaza Magari two, Gaza Magari three, Awi, Aulogi. Asena gibu pilo, Garibu pilo bona bonya gachelete. Zamile one, Gaza Magari two, Gaza Magari three, Awi, Aulogi. Sena gibu pilo. Garibu pilo bona bonya gachelete.
Papa chacha hure, papa chacha hure, machoni se hure, machoni se hure, baumosha hure, baumosha hure, hai azrine ni mushiba. Papa chacha hure, papa chacha hure, machoni se hure, machoni se hure, baumosha hure.
Kona leo badrela goloi anga kona leo pecha pecha ligolodro anga kona leo beja musal asena gevo pilo anga kona leo badrela ndoyaga anga kona leo pecha pecha ligolodro anga kona ludi asila asena gevo pilo.